so bukugungaze okusinga gokwewana olemya abawagizi zebonna myomala budde kozesa obukugungaze okusinga gokwewana nobuza abawagizi
MI yasooka kuba junior yavudde n'eminyumyokaba n'emikwano gyakoowa bakuba oyogera nnyo kyenkoze ne kyesikuzope kusaamu bankuza waviira nga luddawa nenensikupangirira naye ebipanga opangulula yesinga tewaŋŋamba kujuna bannanga baalugera baalaba nti owekereeko omujuna abukasambira mabega
zewonnemyomala budde kozesa obukugu ŋŋaze okusinga gw'okwewaana n'olemya abawagizi zebonnemyomala budde kozesa obukugu ŋŋaze okusinga gw'okwewaana n'obuza abawagizi
ebirungi nibwobyenda byendenga tokolaku aye embeera gy'obitamu otuuse okusaabala enensi eyenda wakola enensi eyenda tokola enensi eyenda tofuna meni wasobola ayiwe ebyoyogera n'owe yanikwazirawo baapa werimbye
nzewonnemyomala budde kozesa obukugu ŋŋaze okusinga gw'okwewaana n'olemya abawagizi nzewonnemyomala budde kozesa obukugu ŋŋaze okusinga gw'okwewaana n'obuza abawagizi
eno uganda wetuuse kwejuna okuloka abakuba junior so nga bambi b'okaabira obaagala bufumbo bwa mpeta munnange twali wamufembi mukwano kyenkusaba onyambe samwasamwa kambaga ebyolugambo bisaana bato omukisa gubeeranga mmamba so mukwano gutemanya gwantama kolanya ebinsinga osanga mukama akuddiramu